الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كتيبة تواكمكو متويتي متوكو غامبا غوتيا
تواكمكو متوكو غامبا غوتيا تواكمكو متوكو غامبا غوتيا متوكو مناني جوي وزكا
متوكو omunana ejiwebwa zaka obunkenke bw'omukkiriza buli wansi tetunabutuukako okay omwetaavu okay kakati abebitiibwa ku aya eno yagamba Allah nti innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم طلبة امتيك ايجو منجري ايوكو جي تمرو كواكوايو نهينغا وانسي وابو دي متيك وليا مسائل مانجي نتوالبة ايجو تلوز انتي تيجيسينغا اوكوبيلا ekyomugaso ekitumala okubeera nga tutegeera Allah byatwagaza ku bantu abo tulina okubeera nga tuwa zaka. Mu fawaid ze twayiga mu aya eno ye adat al hasr etandikira ddala eya innama, nga innama omulimu gwayo kukomeka, netutegeeza nti nno bano bokka abali mu aya eno n'abo abali mu makulu gaabwe bebokka abaweebwa abaweebwa zaka. Bw'ogifulumyamu n'ogizimbamu amasomero oba n'ogisimiramu abasiraamu oluzzi oba n'ogizimbamu oluguudo oba n'okola ekintu kyonna mu ebyo ebikolebwa sadakati ne awqaaf, ng'omanya nti zaka esigaddeyo kubanjibwa. Ate sente zange ze nawaddeyo eyo sadaka mina sadakati, nga nabi saaa sallama bwe yagamba omusajja eyajja n'amugamba nti ya rasulallah inni dhabahtu shati qabla an usalliya, owange gombaka wa Allah nze nakedde bukeezi bwe nategedde nti leero yidi natuukidde ku mbuzi yange n'ensala nga sinnakola ki, nga sinnasala. Nabi amugamba ati amuga shatuka shatu lahmin, embuzi yeeyo nnyama yonva tofiiriddwa, naye eri ibada ya zuhiya tofunye. Emuga shatu kashatu lahmin, kakati onaga nti iyi nze zaka yange nagizimba mu essomero ly'obusiraamu, nga tugamba nti eyo sadaka mina sadakati. Kukusaddaaka ojja kusangayo empeera ku nnini ennungi kwelizimbira nti wasaddaakira obusiraamu alhamdulillah, naye si zaka yo. Zaka dayo mu maali okwatemu owe zaka, kubanga teyina genda okujjako mu bafuqara oba mu bamasakin oba min al ummali alaiha oba min al muallafa oba ku riqab oba ku gharimin oba abatambuze oba bamujahiduna fi sabilillah. Allah yagamba faridatan min Allah, zaka eno ndalike si yake yagalira omuntu okujiwa, era toddaawo ne weeyagalira ku bantu olw'okuba nti bafunazzako okuva ku ggwe, ogwomugabo gwa tteeka mu maali Allah gy'akuwadde. Faridatan min Allah wallahu alimun hakim, Allah yawunzika n'okutulaga okumanya kwe okujjuvu kw'ekyo kyalamudde, n'atulaga hikima ye enzijuvu, nga tekibayita hikima kwe kuteeka ebintu mu kifo kyabyo, kibayita hikima kwe kuteeka ekintu mu kifo kyakyo. Kati kyategeeza wano Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka amakulu agabuna buli mukkiriza gaateekeddwa okumanya nti Allahu alimun hakim, naye ate specifically ku nsonga eno gye tuliko wallahu alimun hakim, tuviirinoga nti ate amasomero go tugazimbisa eki, kakati atoru ye allogamanti zake korawo alimun amanyi hakimun ateke ekintu mu kifo kyakyo eyo zaka mugiteekawo. Ama emiryango gy'okuwaayo egyo miyitirivu nnyo, minal awqaf mina sadaqat jajjiramu ahadithi mpitirivu. Naam, idha mata linsanu omwana adambu aba afudde, inqata amaluhu illa min thalathin, mubyo sadaqatun jariya, ezi awqaf sadaqatun jariya, saddaki kulukuta ezi ki zi awqaf. Kitegereka oluzzi lusime, bantu balina amazzi ku kitundu lusime. Ne ponsi eno ne bwana olikimaka amazzi nfunamu obulungi. Naam, nabiaga likulli dhi kabidin ratubatin ajir, buli kitundu ekirina ekibumba ekibisi kyonna kyokigasa nakyo kikola kitya? Aha, kitegeeza ki? Seka ani ensolo seziyinza okuba ng'ebadde z'okuluma, okkirizibwa okugitta? Naam, okkirizibwa okugitta. Si we kiri n'ogakangireki ekyo n'okikola lilla, n'okikola li lilla, kirimu ajir, okifunamu empeera. Naam, okifunamu empeera. Singa ogisobadde ogenda kufuna omusango nedda, niyo ogirese ofuna empeera. Naam, kiyinza okuba kibadde kisaanye n'okireka. Naye nga ebyo birina kubeera nti tewali barar, waliwo okubeera nti olise ekintu nga tekigenda kukosa omulala awo okumpi w'oli wola, naye mu ngeri gy'olaba nti tekigenda kukosa balala, n'okireka nekigenda ofuna ajir. Naam, fi kulli dhi kabidin ratbatin ajir, yiza okulaba obusiisi nga buli awo olinayo akagege n'okasuula we buli okumpi, ne bukakuŋŋaanirako ne bufuna ekyemisana n'ekyeggulo neddaako. Eso. Na. Gurab. Na fali debi nyonyi. Masha Allah. Seka Uthmana tunyumiza kumuyizi. Eyo nkola ye. Buli mmere esigadde waji kunganya na ajiteka mchifo. Wamanyi nti ebinyonyi bijikola bitya? Bijisangawo ne biriirawo. Hani Allahu. Oyo nonga yesimye. Omukyala yawona omuliro lwa kunywesa kapa. Lunywesa lutya? Lumu. Omula nawo n'omuliro lwa kunywesa mbwa lunywesa lutya? Kati watyo yakikola buli lunaku. Kale baponsiano bwekibeera ng'okusanyusa okugasa ebyo, kati ate baponsiano okukima amazzi ku luzzi olwo ba bonna bannekkemeya bakeemidalizo tekitta mpeera, bal buli yenna abaako kyaganyundwa ku luzzi olwo omufunako empeera. Kitegerekese. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadith. Ya Allah. Hadith eno nkakasa shaddadi ajimanyi. Ndi mukakafu insha Allah. Ma min muslimin. Teri yo muslim. Seka ali kini majirete. Sembira na kumuzindaro. Saba Allah. Saba Allah. Aizeku rulimi rwo.
Amin.
إيه
حديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
متفقنا
عليه.
Teriyo muntu leta luwarabu nga bwengira. Teriyo muntu yenna
namin muslimin,
teriyo muslimu yenna kino kya muslimu
yagrisu gharsan,
yagrisu gharsan asembelango mzindaro otyo. Teriyo muslimu yenna asimba omuti
au yazra'u zar'an,
oba nasimba ebirime.
Fayakulu
nindako algarus ebera ya muti, emiti eminene nasimba kikedo, nasimba kijambura, nasimba kifene, nasimba omuyembe, nasimba mutwongere kawe emiti eminene ejundi amapera na na atoyo muyembo kukomezao kale ayongereyo goku yotegezayo asime no goku bin ne jambulo mukomezao se karukumani gwiza nakuba mutinga sigwa abibara ni nagusimba batofuneka ekisikirize oba abantu aha naye ekikolo wano abantu kibata yako focus je miti ejivaka ebiki ebibara okay ejo mingi nyo ni Allah emiwafu mingi nyo na ye obwongo bufundi dao ama tugunda na tugunda ogamanyi seka lukumani shadadi talimanyi taswa kubanga alimanyi shadadi tugunda olimanyi ensari kari chetuoge lako wano gubamuti gubamuchi gubamuti kate miti jitandikira awali wabuti obumpimpi okwambuka gufumiti emichi eminene azara muliye bannange azaru atebye ebintu ebisimibwa ebisimbibwa ebito ebitono ebya seasoni nam bijanjalo kasoli ebintu ebi hatta ne rumunda agendero omo muwemba byo nabi ikintu kyona kyo simba ni kigira ne bobo olima bobo kola ki olima osimba kasoli osimba muwemba okolotya eye ni abana yo eye ni akolotya bana yo ebinyonye ebwe bibora bina kebiriddeko ale gomukiriza tofanana nga temiseyo tofananga ki hadithi eno bela nayo nkulu nyonyo nebe bela mpeke mbweti nebe jene yuzako kantu nekatuwa nekazimbisa na nejja ku kasoli nejuzaka nekatuwa nekakoletia nekazimbisa yeta hadithi maamini muslimin aate chitegeza nti okubokuma tulu sada katogenda kujifuna tulu ubilikebi nedda uli wadembo kuma nukubigoba nukulotia nechifuba chichi chifuba bulikali deko chikali deko gumanya tayo sadaka
no
netu gani dwa kugani dwa kuma kwa tuwali midebyo tuwali midebyo ne bani niyeyo bani niyeyo oliokofe mpera ilaba ulama ino hadithi baju ogerako bogera mini moche jisingo kubele emiru ujibichi ino hadithi baji leta mwebyo abaraja hobulimi nibayito bulungi bwa hadithi eno nifana kubo yabichi gena maso teriyo musilamu yenna asimba muti ya gharis gharisan au oba yazra'u zara'an kitegereka aha usimbi ebinyegwa kamuje neje nekoletya neri yako usimbi rumonde emese nekoletya neri yako genda ma
faye kuna bio bi kasoli wangina munula
aliwa ono omuntu
kulu minhu tayirin
hadithi mwiri gundi ansa mwiri muna mahadisa karukumana faya kulu minhu
tayirun
echinyo njini kiri yako kweo vyo simbye
au insana
eitha bili guliomuti wababine ebibara tulifina seka jafari echinyo njini kwa chitia nekiri yako oba au insano obo mchi omuntu
au bahima
katati okutta abantu enzo kubanga obusaddase hato mtu ayizo kujanali nga chali ya chichala chimpadde chala
chichifiza
chala chimpadde na atwalako afunye zambi okutwala ebitali bibye nego ofunye empera mu hadithi eno kitegere kasa ofunye empera mchi mu hadithi eno era wesi jukira okutankana yali Sheikh Abdullah oba Sheikh Abdul Rahman naam nga bogera ku hadithi nga alagandi eno hadith yemu ku ahadithi nabawiya ezajjanga omulimu gwazo okukubiriza abasiraamu kulima okukubiriza abasiraamu kola ki okulima hatta kubeera nti kiri mashurut okubeera nti nno omuntu ayina enniya eyo nti enniya ye ebadde yakubeera nti ebintu ebyo biryako kati ate bwabanga niya wiri ati nekisoko kubeera empeero empeero kubanga nki nga nyingi kitegerekese kitegeresa bebitiibwa gena maaso
agamenti au insanun au bahimatun
au insan oba omuntu n'alyako au bahima oba ensolo bahima kiki embuzi y'omuntu n'eryako oba indiga neri yako oba ente neri yako tekigana tekigana tubunyi ganti olwo njole mpera ziganyi kitegele kasi bwajiteme ekinuru alwa koze taaddi ago masala malaka tuingide museka zekalo kumani naam so
illa kana lahu bihi sadaqatun
illa kana lahu bihi sadaqa umdu yafuna afuna mochi afuna embera hadithi Anas eri Bukhari ne Muslim jazakallahu khairan Sheikh Ali Kirima kakati wano wetubadde tubaddeko Allah nga tugaindi faridata min Allah wallahu alimun hakim Allah manyi bulungi wateka ebintu bye kitiwa tumaleyo ewantu awetamalayo wansi era omuzindalo sebo guzewo mu butongole naam
kaitwali ku paragraph egamba
twali ku paragraph egamba anti sebo
kimanye era
kimanyira
njikikirizibwa okuwa zakayo omuteeko gumu gwokka mu miteeko egyo omunaana
tebakuulidde
kimanye
tebakuulidde
lisinzatine mashaallah
tebakuulidde
agambye omuwandiisi afallahu anhu wafakahu agambye nti kimanye era nti kikirizibwa okuwa zakayo omuteeko gumu gwokka mu miteeko egyo omunaana
akati awo nga tuyimiridde kaawo ebitongole byaffe biri bye twogerako bwe bibeera bikubiriza abantu okugaana nga bibagaana okwegabira zakka yaabwe era nga bibalaga nti bukende bwamaanyi era nga bibalaga nti zakka oyina gireeta eitha wa muwalimu oba mu bitongole ebyo bagamba nti zakka eteekeddwa okufuna kebu emiteeko gino omunaana era omuddu yakimbuuzaako nagamba nti baatugamba nti tusobola kwegabira zakka kubanga erina okubeera ng'efunibwako emiteeko gino gyonna omunaana ne tugamba nti subhanallah bayinayo ne bamujahiduna fi sabili baweereza zakka baweereza ludda waabo n'olwekyo sitteeka nti emiteeko gino giteekeddwa okukuŋŋaana ne bw'obeera owaddeko omuteeko gumu gwokka bwe guti oba omaze okubeera ng'owa zakkaayo ng'owadde omuteeko gutya gumu gwokka bwe guti Allah yagamba nti wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara yayogera omuteeko gutya gumu gwokka bwe guti naam omuteeko gumu gwokka bwe guti wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara omuteeko gumu gwokka gwe yayogera awo muna ekyo ng'emiteeko miki mingi naam
tugende mumaaso
Kutayba ani Qabisa ibn Mukhariq al-Hilali bweyajja nga alina ebbanja nabbi sallallahu alayhi wa sallama bweyakwata zakka yajuwa yajuwa ye tiyagamba nti ata abeetaavu akatikize nga kitebedde kuwa bbanja wahakadha n'olwekyo ne bw'owaako omuteeko gumu gwokka bwe guti zakka ebeera emaze okubeera ng'ekola etya etuuka genda maaso
agambye nti
kitimusemberera omuzindaalo
agambye nti okkirizibwa okugiwa abaavu bokka
okkirizibwa ogiwa abaavu bokka
oba omutambuze yekka
oba omutambuze yekka
oba okuginunuza abbinkidde mu mabanja yekka
oba okuginunuza abbinkidde mu mabanja yekka
oba okugiwa abalwana jihadi eruŋŋamizibwa abamanyi bokka
oba okugiwa abalwana jihadi eruŋŋamizibwa abamanyi ekyo tukiteekako kakaidi ako lwaki kubanga abaga tulwana jihadi abo gye bali bangi ne jihadi eweebwa ekitiibwa jihadi eteekebwako emadha nafaka eya zakka yeyo jihad ashari'i jihadi eruŋŋamizibwa ba ulama b'obusiraamu genda maaso
agambye oba okujijjisa omuddu mu buddu
na oba okujijjisa omuddu
mu buddu
mu buddu bwe tugamba jihadi eruŋŋamizibwa ba ulama twagamba nti jihadi dafa la yushtaratu fihi madha la yushtaratu fihi abantu okubeera nti nno beerwanako tetuddawo abantu balumbiddwa omulabi tikatulinde tufune fatwa z'aba ulama batuwe fatwa abafe tuwano batetulwana mugenda okujifuna fatwa nga mwawedde odda siwe kiri aha era jihadu dafa tetutunuulira obungi bwaffe bwenkana butya owulidde bulungi kubanga oliyo omulaba azze kukola atya azze kubasaanyaawo kitegerekeka obutafaanaganako kati ng'embeera baganda ffe gye baliko muki mu Gaza mu kiseera kino saba Allah abawe tamkini ku mulabe waabwe abeerenga abataasa bamujirimiina abo bali mu kwerwanako tetunuulya nti yii balina obusobozi obusobola okukola ki okuwangula okuwangula omulabe tetunuulira nsonga eyo n'akamu n'akeddagala kubanga babulina tebabulina y'omulabe azze kukola ki azze kubasaanyaawo kati mu mbeera eyo yastainuna billah besigamirani Allah subhanahu wataala nebakwata kye balina nebatawakkala eri Allah Allah mubona abajja mu bashuhada najjamu n'abawanguzi mubona ajja mu bashuhada Allah bayagadde okutwala nimujjamu Allah najjamu n'abaki n'abawanguzi wallahu qadir ate Allah ino buki kakati mu bifo bino mwetusomera aya ezigamba nti kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah uruaya nga ziyiika eri omukkiriza bameka abaali abatono abawangula abangi biidhnillah omubaka bwe bamulumba ebadiri nam tawulu ebadiri neyesiŋŋaana nga khalas takyalina kyayinza kukola kyokujjako kunywera nam enamba yali yenkana etya ate abalee baali batya ate results zaali zitya kitegereka mu ngeri efaanaganako bweti bino si byatutunuulira zino ati tuzitunuulira nga twagala okulumba ejje mu jihadi talab ejyo tutekeddwa okwetegereza tufaanana tutya tuyinayo omuntu ayinza waakiri okutukubira omuntu w'empiso omuntu afunye obuzibu tulyawo omusayi gumugwamu fena tumutunuulidde nga singa baddewo omusawo yali badde asobola okutaakiriza omuntu oyo n'ebintu ebifaanako bwebito jihadi talab mwe mwagala okulumba kitegeeza nti bilaakiri ekitono nnyo mu magezi muteekeddwa okuba nga mweteeseteese nga buli kintu mukitaddeko ebirowoozo kubanga temukakiddwa lutalo ogwo terubakakiddwa obutafaanaganako olw'okwetaasa tetubuuza omusawo ali luddawa ani agenda tunaddukira luddawa aa kati okwetaasa kubanga imma mwetaase uba mukole mutya wamuzikirire kitegereka nga tunagenda kumuzadde tugenda mugenda kaatumukoneka insha allah kati mu ngeri y'emu wano mu jihadi ki mu jihadi ya dafa tekitegeeza nakyo tukiteeka ebirowoozo kikulu nnyo muntu okukitegeera tekitegeeza nti singa abantu babeera bagenda kulumbibwa ne bakimanyaako nti bane tugenda kulumbibwa nam ne balaba nti omuntu agenda obbalumba n'okusinza bye bayimiridde asobola okubasaanyaawo wano kulumbibwa tukyali kulumbibwa tekitegeeza nti teeka buteeka teriiyo okujjako kubeera nti bateekeddwa okuyimi nabo balwane beetaasi si bwe ekito bwe kiri kyakyogera bw'ati abeera jahil biddiini tategeera ddiini ya Allah subhanahu wataala basobolera ddala bulungi nnyo ogamba nti abasajja bwe tunaye bajja tusaanyaawo katubaviire katukole tutya katuveewo tugende ku kyalo ekirala batwale ekyalo kyabwe kye baagala kikkirizibwa naamu yajuuzo so nga jihadi ki dafa bujulizi ki bujulizi fenna tubumanyi ku akhiri zamani ng'enkomera inaatera okukola etya okuyimirirawo nabbi isa alaihi salatu wassalam agenda kujja agenda kubeera nga yakulembera abakkiriza Allah kkiriza ya ajuj ne ma ajuj baveeyo eyo gye bali baasibwa mu nsibwa Allah n'atugamba nti tebasobola kuvaayo mu mbeera bbiri tebayina engero gye bayinza kuvaayo mu mbeera mmeka bbiri ekisooka eyo sadda kiki ekyo sadda tukiyita tutya bannange eyo jjiji Dhulqarnain lyebateekako nga bwe Allah bwe yalitunyumiza mu surat Al-Kahf nam Allah gan famastata'u an yadhharuhu tebasobola kukola ki ekisooka famastata'u tebasobola kubeeranga bali nya tebayina yoddala libasobola kulinya ne baberanga bali ita waguru bali buke bagwe ejo chim ayadhharuhu wamastata'u lahu naqba tebayina yonsinjo ensinjo jimanyi eh ali amanye ensinjo kandi kibanga musomali nenga cho kinene boboya galo kubotola ekidongo kwata okwata igundi nyondo nochiteka kugundi kuli nokuba obango ino mutigo yagala okubira ngo kubotola mu ekituli okwesa kibaita ensinjo kitegeso bulungi akatye kitibwa anakob kwekwata ekintu nochikuba kuba mpaka lwo kibotola mu ekiki ekituli okusinziira ku kintu kiri ahana ugulio aha iyo insinjo omuntu gabadde alina oluku olunene lwayasa oba omuntu omunene gwayasa ateekawo n'aleeta embazzi n'akola ki n'akuba n'addamu n'akasembezaawo n'aleeta embazzi newangu okola ki okwebejulamu bino bannayuganda abitegeera bulungi kati basobola kuvaayo naye ku lunaku lw'enkomerero Allah ajala kukiriza bakole batya gatu watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fi suri fajama'nahum jama'a Allah genda kubaleka mu busufu bwobungi bwabwe yamuju fi ba'd ngabalinga ngabola ba mayingo genyanja bigakora gatya busufu bwobungi bwabwe kakati amawuli gajeri nabbi Isa alayhi salatu wassalam nti ho ba mujirimu na bakoze batya baba taddi hadithi yetugambe etya naam Allah gamba nabbi Isa ntukwata abaddu bange obadduse batwale mabega wachi emabega watua naam abatwale mabega w'olusozi abakweke iyo abasajja bajje bakole omutawana atasabi abirenga atasiza bachi abakiriza oyo nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam okusinzira ku bubi n'obunene bw'omulabe Allah mugambye abaddu bange bakole otya badduse obatwale nekitegeeza ki nti sibuli bwe tulaba omulabe nti tuteekeddwa okubeerawo bw'olaba nti asobola okujja okubamalawo mukkirizibwa okukola mutya naye ddi bwe kibeera nti oteekeddwa buteekwa oteekwa buteekwa okubeera ng'olina okulwana kwe kubeera nti singa mugaana okulwana naye ate okubasaanyaawo kuli yakiini kuli yakiini au muteekeddwa kwerwanako ne mwembeera ba miggo nga bali baki bamundu kitegerekese muteekeddwa okwerwana kubanga mmanyi nti kubasaanyaawo yenniya yaabwe kibagiddeko kitegerekeka era mu mbeera eno singa omuntu ali mu kwerwanako ye n'alaba nti singa awanika omulabe ayinza okumusalako n'atamutta gwe bw'awanika tugamba nti agudde mu zambi agudde mu kabiira mu kabairi zonobu la kitegerekese kitegerekese ali mukulwana n'omulabe ali mukwerwanako bamufunziza bwawanika ayina endowooza egamba nti ayinza okuwona tugamba nti oteekwa buteekwa okusigala ng'olwana mpaka wadde bakusanyizaawo alijawabula akkiriza okukola atya wa illa obusiraamu bwali bali tebuyina ba aliqa tebuyina ba asra abawambi kitegerese bulungi eyo nno nsonga nkulu okubeera ng'ekola etya nga etegerekeka kati ate era mu ngeri y'emu waliwo ekyokusatu na kye mbadde njagala okugattako ku nsonga eno bwe kijja bwe kidduka kyekigwa Sheikh Uthman kyogambye wano tewali kusaba muzadde jihadi ya dafa teriimu kusaba muzadde teriimu kusaba ki muzadde lukusa saate jihadi ya talab oteekeddwa okubeera nga gye wagenda okulwana wafuna olukusa okuba muzadde ekyo nno bil ijima bil ki ku jihadi ya dafa bil ijima era ya talab okulwana okwa talab bil ijima teeka oyina okubanga wafuna olukusa lwaki era bw'obeerayo nga tolina lukusa lwe ngumanya tuli athim oli muzambi zadde alieyo bali eyo banoonya bakole batya bakuvaako basiba bakaba bakola batya tumunya omwana ali luddawa tinze nagenda kukola ki nagenda kulwana jihad munnange nedda obeera oli muzambi bino nno munnange bwe bityo bwe bisomesebwa eddiini yaffe ey'ekitiibwa musajja jye nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba nti ya rasulallah njagala kukola ki njagala kulwana n'amugamba nti ahayyun walidak bazaddebo ababiri baramo naga nam nagan fafihima fajahid genda jihadu jukolile mubo tuhtamalu nti abazadde bali mumbera nga betavu eriki eri omwana ono wahakadha adilla nyingi kunsonge kakati mubulambalamba nobera nga tebefira yo kubera nga basiteka mu kifo kyazo ekitufu taib aha owekitibwa Allah ampadde okujjukira ende nti singa abantu abo singa omuntu amanya nti omulabe w'amaanyi nam era nga asobola omusaanyaawo akkirizibwa okugenda mu maaso nga yerwanako na aljawabu na akkirizibwa okugenda mu maaso nga yerwanako amakulu tufunye sinarios nga satulatu zireeto tuzarenjinge bulungi omuntu azitegeere bulungi nam abantu baguddemu omulabe omulabe ono tumulaba nti yali hell bent okubeera ng'akola ki yazze kubasaanyaawo tebalinda kuwulya fatwa y'abaulama ku nsonga eyo tebalinda nti ate rayi eriruddawa n'omukulembeze aliruddawa nam buli muntu akwatirawo kyalina n'atandikira okulwana ekyo kimu tetunuulira maanyi ga mulabe n'amaanyi ga bano be bazze kukola ki be bazze kubeera nga
balumba
basaanyaawo exactly nga bwe kiri ku baganda baffe mu Gaza kitegerekese ekyo kimu ekyokubiri kwe kubeera nti nno omulabe ajja naye tannabatuukako nga batunuula embeera y'omulabe n'embeera gy'alimu ng'embeera eyo esobola okubeera nga ebasaanyaawo baddembe okugamba ti la tunywere ekiba kibi tunywere ekiba kibi baddembe ate baddembe okutuna nibaga nti abange tukole bwe tuti abantu batubaviire tudde bwe tuti ekyo tulina obujulizi bwakyo ku hadithi ya nabbi isa alaihi salatu wasalam gyetulabye ate era mu ngeri y'emu kirina obujulizi bwakyo singa banywedde nabbi yagambye man kutila duna malihi fahuwa shahid man kutila duna irdihi fahuwa shahid omuntu attibwa ng'alwanira emaali ye ng'alwanira ekitiibwa kye shahid nam sajja janaga ti ya rasulullah araitan in arada rajul an ya'khudha mali au kama qala alayhi salatu wassalam siko msajja janga yagala kutwala emali yange naga fala tutihi tujimua ya rasul araita in qatalani banwanyisa naga faqatilu nayi munwanyise ya rasulullah araita in qatalani namga fa anta shahid singa zita natuli shahid in qataltu atenze bwemba musse fa huwa fi nnar naga duwa muliro kitegereka aha toyina musango kati oli waddembe okola ekimu kubimeka ekimu kubini bibiri singa omulaba okyalina chance y'omulaba okubeera nti tannakutuukako oli wadde omugamba nti abadan kanywere aha akutuuseeko lwana n'embeera endala ezifaanaganako bwezo kandoze bitugaziizaamu ekyokusatu kijjiddemu sinarios bbiri emu n'ebeera yakubiri endala n'ebeera yakumeka yakusatu badde mbogamba nedda katukole tutya katugire omukulembeze waabwe n'atunulamu naga nti bannange mumanyi abantu bano bagenda kukola ki tetujja kusobola tubaviire tukyai tulina obuddukiro tugire tujja kulaba ate nge gyetukomawo n'ebira efaanako bwe bityo ekyoyisa olugwa mu makulu ga strategic withdraw ate era mu ngeri y'emu baddembo gamba nti abadan tunywere Allah alamuli kyalamudde muffe wakati waffe nabo jihadi eruŋŋamiziddwa baulama genda maaso kitiibwa
yalla agambye nti oba okugiwa abalwana jihadi eruŋŋamizibwa abamanyi bokka oba okugitugamba
nti eyo gyetwogerako ye jihadi talab ama jihadi dafe abeerwanako mathalan tetubuuza nti mumanyi ki ali emabega wa jihadi baganda bafe gyebalwana egaza tetubuuza beetaavu bayambibwa oyina zaka giweereze oyina zaka gikola otya giweereze naam genda mu maaso
Agambi obo kujijisa omuddu mubuddu.
Obo kujijisa omuddu mubuddu.
No kujinu nuza omuambe obo musibe omusilamu. No. Yasibi wa mubuli azamanya.
No kujinu nuza omuambe oba omusibe yasibwa mubuli azamanya. Gena maso.
Mukomera kundaba yaba manyi abakiteeka wansi wokuta omuddu.
Naamu.
Siteeka nti zakayo erina okuweebwako emiteeko yonna.
Naamu.
Bwabaawo omuteeko gumu gwokka bwewebwa omuteeko gumu gwokka ku miteeko omunaana eba zaka ekkirizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi ku ekyo bungi nnyo mu Qur'ani ne Sunna. Obumu ku bwo
osigaddeo paragraph mekasem
tusigazeyo ekigambo kinyini kyensoma
eyokka.
Obumu ku bwo kwe kuba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Mu'adh ibn Jabal muhadithi jetwalabye agambe abe Yaman nti zakaya abwe ejibwa mubagagga mubo nebiziwa mubavu natayogera natayogera muteeko mulala gwonna.
Nabi yamugamba tuukhadh min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim songa Allah tuge innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafa okutuuka gundi jekoletya okutuuka gundi jekoma waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.